Aliba nabia njigiriza bawa kanyize chitesu kyo kujawe nkula heyo kugaba uvone reyri hawa hizi kumotende rogwa PLE kabaka matinu tachigia kujawe muze oguwa masamela kwenyigira mkube vigezo oguongelo kweli senkuli mugwanga linagulirucha Patrick Kawoyongo ni saba nditwe chitongole chitawa masamela governor ni mugwanga chi Federation of Non-State Education Institutions ya tukuli debino wabade ya kubato uchimu kusaba kwa sentebo uluchiko ulufuzo lo chitongole chibi vigezo mugwanga lini chayu nebu Professor Celestino Obua ya bae mwezo gwede na ategeza nti obonero obugabi buwa mubigeze vichu mustambwe vya kamalizo abuwa liliza masomero okube vigezo gatereka funa obonero wa waburu olugali ukegeta nidwe wabula kaboya gama nti nstonga ezivira kama somero kwenye gira mumuze guno okube vigezo ziso kila dara kumkore yo eriweo yo kugaba obonero kumutendera guno era jaloza nti walino kubawu eteka eriwa gibo kurunga nsonga zino nga wazira mburude
Baino kubawo nti ensonga yeteke yebye nsomesa eyo kwa sesinga neyo kweyongera yo mukibina ekirala esengeke obo bulungi eyo gye tuyita curriculum assessment and placement policy ekyo bwe kiba kiterezeddwa bulungi nnyo negana amasomero tegajja kuleganya obazadde kati waliwo essomero nga tolina obubonero obwo toliyingira getu zaayo togendayo kati ng'eggwanga lina kuteekawo omutendera ogumanyiddwa nti si mwana ayina buna butaano aino genda masomero nga gomanyi waina kubawe mitendere mirare jirambi kiduanga vudio maji manyi kati yao evyo nsomesa nevita andika kugobele